ingcindezi kulezi insuku yokuqala eqinisweni, ukudala lokhu uNkulunkulu asitshela ukuthi kuyikhona, ukuyikhipha kulona, sibe njengebandla eselinjengenjengenamazinyo kwingcindezi enkulu kulesi sikhathi. Ngenzeka mhlawumbe nawe usuke wayizwa. Ngithatha ithuba ngikubingelele, ngiphinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. NginguSibonelo Bhithi Ngema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristianity Works. Angazi kunjani kuwe, kodwa kumina kukaningi ithola sengicabanga ngokwendlela efuza lelizwe ngenxa yomthela walo ozuyimvula, hayi nje mhlawumbe sekube mhlawumbe egabeni kumbe esigabeni esisodwa noma imbili, kodwa ngeyihloko eyiningi. Uqhubeka ubhukude uphambane namanzi kuyinto enzima uma sokuvuma ngokwethembeka. Kuneyikhathi engeke ngiyithole ngiyibuza ukuthi ngakube kulufanele onke into elinani lokuyinikela ongaka, is it worth it? Kuneyikhathi lakhona engeke ngilingwe ngokuphonsa ithawu. Ngikholwa nawe emlaleli wami usuke wahaba kuleso simo. Ngicabanga ukuthi konke kume kutheni uma ukholwa ngoJesu, uma umkholwa njengokusho kwezwi lakhe, uma wenze leso sinqumo esinguKristu esidlula zonke ezinye empilweni yakho, nakanjani izwe lizokuzonda. Futhi lokho kuyalimaza ngoba wena konke lokho ozama ukwenza into enhle, konke ozama ukwenza ukuphila impilo enomuNkulunkulu nenokuthula. Kodwa ingcindezi yokuguqula umqondo wethu inkulu kakhulu. Akunjalo sihlobo sami? NgokaMathewu 5 verse 10 kuya ku-12. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga, ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Nibusisiwe nxa benthuka, benzingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nithokoze, ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. Sihlobo, ukuhamba neyihambayo kumqondo okwenza noma yini, kungakhathali ukuthi yinhle noma qha. Inkambo yokuyiphatha kahle nakolunye uhlangothi ngokwenza okuyikho, kungakhathalekile ukuthi abanye bona bakholwa kukuphi. Okwakho khetha okuyikhona okuhle, ngokuba umvuzo wakho ezulwini uyokuba mkhulu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Sothokoza ukuzwa kuwe. Inamba yethu ithi 067 706 0077. Kanti ngena kuwebsite kuningi ozokuthola kukusize, www.freshzulu.co.za.